jotama ni keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on e jaam. Hannde alkamisare sappo e jeenayi lewru juillet hitande 2018, sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓori masil ma capanɗe nayyi e joyi. Ousmane Niali bulɗo kabaruji ɗon jiirete ɓoggi janɗe to on kumpitete wiide ministre kuminiɗo soldat sien e ndenagu france naati le sahel ngel florence parly wari hollitinde fa han ɓe jokkinan faabiraade soldat sien france wonɓe ley nokkuɗo e ley sahel ngel kaake kañe no gollirde kañe golle e gunda muɓen no yarata yeeso. E wi honjotoɓe yoggaɓe ngol faabugol soldat sien france ɓe waɗan fa mali ndenagu muɗum ɓeyda dara nede. Woteji hooreju leydi ɗi tengol himɓe gon ana jokkini mono fuu ana wondi e hollitinde ko woni hakkillo muɗum ley yilaruji maɓɓe ɗi ley leydi meɗen ɗi. Ibrahim Boubacar keyta yehi kidal beeta ko Soumaila Cissédou ana wonno sigu mun tagatal kañumdu yehi sigaso. Fedde sukaɓe l'école mali hiɓɓe ɗum wonno sukaɓe ayam hiɓɓe nana ɓe kolliti wiide ɓe gaɗan imma daraji e woteji hoorejo leydi garoji ɗi. Amsou Nem holliti wiide ittan honjotoɓe temen nayo yaade ley mali fu e manggal muɗum fa darano golleji woteji ɗi. Yoɗi woni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗon heeɗade studio tamani. Ministre kuminiɗo soldat sien e ndenagu france florence parly koyɗe muɗum naati ley a naati alkamisare nde hande wadde balɗe ɗiɗi ley sahel ngel. E wi afp o yaha o yiidaw e soldat sien france wonɓe ley o nokku hollitaɓe ɓe paabirto fa han kaake e kañe nenono ɓe daronto ɗum yaagol yeeso gurdam e golle soldat sien france ɓe wonɓe ley sahel ngel. Wargol makko ɗo waɗan nenno waɗi wattu nde honjo nenno e jaddinkoɓe gondi e wadde bonandaji timmode lewru juin ƴaɓɓinun du d'accord G5 helɗo sewaare ɗo terroriste en kippeke dow muɗum yimɓe joyon keddeke hen hewɓe ɗum mbarmino Oumar Waygallo.
Ngolɗo garol Florence Perli le lefol sahel ngel waɗi wakkati nde wayde jam e deƴƴer wonde heɓude sembe ley ɗeɗo nokkule fuuro. AFP holliti wiide tawede armé france yo ana lelngol ɗo lefol fuufa hannden wonko ñakkiɓe ko nayiri bangal bawɗe. Leyɗele noddirteɗe garan britagne ɗe kolliti wiide garan luɓadeɓe ko yaata ndiwoji tati ɗiɓe noddirta sinok. Ɗiɗo ndiwoji le sariyaji leydi france ndi an holliti wiide ɓe mbawa sodde ɗum. Fa hannde AFP holliti wiide caggal koɓe gondi e faabirade ndiwoji darto jino siriji gori ɗi neɗɗo fu wala e muɗum joɗiɗi ñamayi wattu joni o ɗum waɗan sababu soɓe keɓanoɓe gollira golleji mabɓe ɗi no fewiri le lefol sahel ngel fu e manggal muɗum. Le lewru septembre waroru ndu ɓe garan nawtirade bomboje mabɓe ɗe ɓe noddirta missile antisar no golleji barkan ɗi gori. Le on ɗo wattu mo florence perli wondi e yottal le lefol sahel ngel tawi yimɓel wotanaɓe gomɓe le G5 sahel ɓe ana gondi e wadde batu muɗum e ñamayi yogay haalaji ɗi fu jowi ko no guɓi jadinkoɓɓe kani haɓirede witta witta sukaɓe ɓe ƴewdu yallah hono ɓe kani dernirde fedde ƴewano golleji G5 sahel ɗi wori kanko laamiɗo suudu asa.
Honjotoɓe yogaɓe kolliti wiide wargol makko ɗo ana fawi dow kabaru gonɗo le sahel ngel. Bangal woteji ɗi du ɓe kolliti wiide faabiragol kaake soldat sien france ɓe dow dartugol nenno ndenago woteji ɗi waɗan fa mali wawa daranade hoore muɗum e ɗi kulɓinaji. Keɗe ko Ibrahim Elu Dikko wi o janguino université Bamako. Keɗe ko Adama Amadou Haydara landudire makko.
No wardi ni ene wawi faabade fa o tewta faama yimɓe fo guerte france kiɗalaji goɗi woni maɓɓe soko kanko hono makko ministre wawi haalude horejo france fa ɓe paabo soldat ji maɓɓe yalla golle maɓɓe e yaara heɓa lawol lobbol. Mi hollidi jonka so kanko waɗi salla waɗi yimɓe france ɓe mbawi gollide soldat ji ɓe golli golle muɗum en mbawi hadde bonɓe kamɓen soldat ji ɓe golli ɓeɗe golle hakkude leyɗe kewɗe. So allah waɗi ɓe mbawi wadde golle maɓɓe leyɗe leyɗe donka takkiɓe maliɓe faɓe natal mali ene wawi faɓade ene kabaru me élection ɗum woti o e waɗa tawi cilangi suudu natal donc ministre o so wari wonko wawi nafude kabaru woti o mi holli wonko ko wawi nafude ko ka so tawi enen hooreje no e goɗɗo ko joni o somo sewta laamu o kanko ɗi ɗum ko haali cilaji o wawi wadde kabaru woti o donc o haali no o yiɗi wañirede ɗum ne wawi faɓade ɓendi ceddalareji no mali wawi faɓrede ella woti o waɗa leyja.
Ley communiqué goto dental gacca MSA holliti wiide manggal paɗa e muɓe mbari sikkitaɓe jaddinkoɓe jeeno ley imma daraɓe gaɗi ɓe kolliti wiide ley nenno ɓe kolliti wiide hoorejo ɓen en goto noddirteɗo Aliou Amadou ɓadiɗo sanne Abdel Hakim hoorejo mawɗo ɓe terroriste en wonɓe ley gurmari ndi warama ley o imma dara ɗum waɗi ley tintiji ren ɗo e intelita ana wara kilométre ngaji nogay o nokku won ley région gaw o kamɓe du ɓe kolliti wiide himɓe mabɓe taton keddeke hen taton du mbarmi le gol memondir gol sakirab fa be doro don famo don ba jewri di kabaruji fuddo helloji amen Facebook e Twitter fa ndokko ndo goni hakilaji modon bay no doddi numeroji di chapande jedde jo chapande jedde enay sappego chapande jedde jo chapande jedde enay sappedi kede tenugol himbe dartobe lamade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji fa fame kaltidan fa ndewure
studio tamani fa boto golleji woteji
dartobe lamade be ana gondi e jokkininde yilaru leedi ndi be faabe kulita anniyaji mabbe nenno Ibrahim Boubacar keita yottake beta ko okidal le on wattu goto hilundirbe makko didon Soumaïla Cisse e Muntagatal goto o ana wonno sigu beta go didabo o ana woni sigaso Oumar Waygal be da en fam
fa hande dartobe woteji linoga e jena lewru jondo be gondi e wadde jahol mabbe gol leedi ndi kanko Ibrahim Boubacar keita o holiti wiide jango mo hani nadde kasen lengal lure tumbutunde o yaha o jumayaton kenya o wonno gawo o holiti wiide o weltikino la makko o wori sanne sabide ko heewi yehi le hen yaso ko nayir bangal kaborde arme mali farde makko wiide hod sabi bua yoppa kirnirdo makko Soumaïla Cisse ana hani nadde lengal lure segunde o wadanto balde tete o holitino golleji makko di ngordi Kenya omo wonno yoroso o holiti yurso o wotnama yoga e golleji makko di fu nayirto bangal kebe kanyu en denagu e habude yurku yurku Muntagatal kandida fedde de noddirta imande bete handan hannatu de lengal lure sigaso daba jawara mo fedde de noddirta PDS ana wonno kajolo furoobe le dubur yade jabita demoton o wiso iwri kajolo o yara motti tagal ko odo debbo goddo hakkuno be do worbe noddirta do madam Kanté Jena Banjay o yano lengal lure kidalde miccite de wiide Modibo Kadioge jokkitiki mo ton kany Houssini Aminio Gindo mo fedde ko dem be kolliti wiide Ibrahim Boubacar Keita do nati linde do gal lure bete handen o wiso mi fo wotnama kasino jotuti yal hon deena ko hani wartirde le o do nokko jam e deejer wartaton
fedde sukabe lekol hibe dum wonno sukabe ayam hibe giderabe mubbe anan gondi e lanindade fa honjotobe mubbe temede nayon darono golleji woteji noga e jena lewru juliendu am de fedde am sumnan holiti dum beta ko le ko jude nantinobe kabaruji e wi horbe mabbe ko be honjotobe ngatta yo holitinde bibbe leedi ndi no woteji di kani wadirade le jam e dejer dum be daronto kede ko el haji Seydou Patrice Dambélé horejo de fedde ko wi fotmata bari do facitango Oumar Waygal
alam sunem no de candidat
miné ansinem min biyan wala fumo min ballat e dartobe lamuji di be kolla yimbe hejo golleji mabbe lobbitandon o wordi be cialo ko be jindindirta wakkati furko miné ansinem min garan waddi do hen imma daraji no woteji di kani waddirde le nokko don lato woteji labudi min jawa yimbe el amen tawele bureau de vote ngaydi fu e mangal mudum su sukabe jokkolbe ngari fa kaba homo fu wihi o suboto yimbe el amen be tiandan dum en ko min dartata nyaloma hande o tan woteji di min gada noddango feude e jamoobe tinnobe je ben gotti obbe darta carte mabbe gotirbe
ay chercher sa carte d'électeur
so mim wonno kananke leydi ndi yo yewtere der e mudun no bibbe leydi mali fuf totta hala
yewtere min noddire sini mi wonno horejo leydi ndi ana fayu hande downo sariya hani gollirede himbe mali yo gabe kollitiwde sini kanyume ardi leydi ndi ko ngatta arande yo habude e rafi jukkoje wadde fa sariya donneno hanir kede ko himbe bamako yo gabe bi nanno Imran Akilu Baynga landondire mabbe do faccitango Fatoumata Bari
moi si j'étais président de la république
sami woni no hore jolamu o mi huntane hore kabaru dawrobe mi suboto lamun kobe mawbe baawube gollude golle muyen fa gasa dum waddata kam subade saratobe gollobe do labal sami wonno hore jolamu mi watta yimbe le gollilde de be kandi mi wada imma daraji le bangal rafi jukkungo yimbe be gonda e gonga jukkete ana hani ko yimbe le kokke golle salati le bangal nena neddaku na le sharia sami wonno horejo lamu o golle am arandere yu habude o rafi jukkungo rafi ngaji di ana kewi e yo o rafi waddi tidallaji di anduden hande jila am arandere yu immanade habugol rafi jukkungo
d'abord c'est ça c'est de lutter contre l'impunité
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakiraabe jandaarbe kabaruuji gonɗi ley région ŋaji meɗen ɗi joom en kaɓorɗe kippeke dow gollirde hydraulique menaka jamma hanke caggal ɗum ɓe kolliti wiideɓe nen hollitama wiyeɗe ɓe bi ndomo suudu ndu o bandiji ɗi caggal muɗum ɓe naɓi ordinateur ŋaji ɗiɗi disque dur ŋaji kañe kewɗi kañe clé usb ŋaji kañe kulle goɗɗe directeur oudu ana wonno ɗon kako hollita wiyeɗe hunde fuu ɓe gaɗa e ɗum ille ko yata yontere joni remoɓe haabu yoro so ana gondi e heɓude tino demal muɓen haabu smdt ɓeydin hiɓe ley kilo goto fuu ɓuuɗi tati ley cercle yoros o hollitama wiyeede heɓi nenno hitande ƴaɓɓinande toon ŋaji ujunaji capanɗe jeegom e jeɗɗi kucala ko yata heƴaɓe société civile capanɗe tato kañe dinankoɓe martinama kumpa beta ko o kabaruji kesi gattaɗi e saria wote ɗi kañe ɗati kesi bangal nenno ɗati kesi acce hakke ɓamaɗi bangal wote hoorejo leydi fedde noddirtede ko medde daranigal kawrital pinid itti jawdi muɗum sakiraɓe ɗo kadude kabaruji ka kedde heɗade yewtere nde ana wodi wassalam
sido tamani